Point Records.
Yeah. YN Empire.
Danway EM. Respect a wicked. Luko Sehwalinda. 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 Naba masaba ngabule benolele bale sironko boduda naba shasele namisindwa manda famwe nayo dani way kama sina bananga tuko free mode kila wiki hakuna nyama ni sukuma wiki wanajigamba lakini wako wiki bagala lugambo tabale na chidako bantu bakuyomba bambi bona beliko 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 respect a wicked luko sehwalinda. Respect a wicked, Luko Sehwalinda. Respect a wicked, Luko Sehwalinda. Respect a wicked, Luko Sehwalinda. Onyola chali wonga ni yohuraniswa. Wanda yomuko konga ni yohakanisa. Watu wa kwechonda wana tutesa. Nasi maskini hatuna pesa. Nasi kafukara edi hana ndoto. Lakini maskini usikonde. Na kuomba piga moyo konde. Konde. Piga moyo konde. Respect a wicked. Respect a wicked. Respect a wicked. Luko Sehwalinda. Respect a wicked. Luko Sehwalinda. Respect a wicked.
Moving Pro.
Respect a wicked.